musicpromos.com.
No right son. Rap so fair de pano. Yo boy.
Warriors for me. Kabena baby ni visite. Kabena CV 1 million. Ndineba tesa monga ni pola. Imakonda monga CV za kazira. Na iwe wa loot again. Na iwe wa end again. Liwe nezo na mo future. Kama nisi ya soje. Na iwe wa end again. Again. Wa end again. Mani si ya soche na iwe waenda again. Enda again. Waenda again. Mani si ya soche na iwe waenda again. Nalimona
kwa tindi webo wada bakandulo mumfimfi. Noishi bakanshini webo snitchi. Heart broken kumuti mana mastichi. Kuwa bena nefike muikwefi. La fuja limpisha mufingi nshapene. Yesi nefya kwe bate tindande. Kwa te iwe wale tila chawaka bande. Wali bondo kela kumangalande. Dimbike sheko kupepele lapu. La fute mupila pati nine vatesha sote no. Monda fila futu kuba wanponga. Isa umbi kale kale ni msula
Kabena baby ni visiete. Kabena CV 1 million. Ndine batesa monga ni pola. Ima konda monga CV za kazira. Na iwe waluta again. Na iwe waenda again.
Shanga tayari ama shoko kuba nepo tayari fila mbesha isusha matayari beautiful kanshi enso kamuchani palastina lafi samba mufi na lafi takata muksi la mukandu fie cause ukuba singo temulandu eli mbitu pitiri sokula batamba kofienga na ponena montina fiat fest nje sheko no ishiba kanshi nje ponena mumazeto nina kandefwa isho kuchita seto pano no njipuseko
Kabena baby ni visiete. Kabena CV 1 million. Ndine batesa monga ni boda. Ima konda monga CV za kazira. Na iwe wa loot again. Na iwe wa end again. Liwe nezo na mo future. Kama nisi ya soje. Na iwe wa end again.
Again.
Wa end again. Kama nisi ya soje. Na iwe wa end again. Again, waenda again. Mama nisi ya soche na iwe waenda again. Mama nisi ya soche na iwe waenda again.
No rap song
again.
Rap so fit. Yo boy, yo man.
Mama nisi ya soche na iwe waenda again.
Parece que eu quero saber, meu filho.